Subilie, mi kwako crazy, kwako crazy. I went on me, baby so fresh, so fresh. And subilie, mi kwako crazy, kwako crazy. I went on me, baby so fresh, so fresh. Sinifanye wanchore, sura chako cha upore ma. Napokosa I'm sorry, japo niko mbali tunapendana. Sinifanye wanchore, sura chako cha upore ma. Napokosa I'm sorry, japo niko mbali tunapendana.
Baby subirie, we mama, we mama. Fadhali subirie, we mama, we mama. Baby subirie.
Tafuta kinogesho cha mapenzi yani pesa, usiwe na pressure ukiniona na kesha. Na ganga ganga na kichanga changa, yote kwa ajili ya future. Nitaji tabasamu lako nipate nguvu, nishike nitaji uwepo wako ni move. Amini kwenye upendo pesa punguza dharau, jasingi kwenye dua usinisahau. Muombe kwa mapendo wajibu kukujali, weso mrembo kupambana na hali. Umefunzwa kufunzika nengeneka, na kupenda kazi yako kupendeka. I love you mie, nisubirie. Dhiki ndogo ndogo tuzazimaliza, weni wangu mie, nisubirie. Umeumbwa kwa mapendo kazi yako kupendeka,
nisubirie. Baby nisubirie,
nisubirie.
Touch sound.